sama sagcina sesibona nephila sejoz ntwana kasibahle nokuthuna amaplane bayaza abangani ngasale endleleni ukuthi ngubi ngenzane nobani wothula nondaba kwalokho ngokupaki bebengabazi uyabona namhlanje ngisafani nayizolo kuningi kakhulu zobumfana wepholo-ke ngidala insizwa zingibongele nami ngizizwe ngiblind ngikhohlwa bothemba bangifake enkampini nembali engingayazi siphele kanjani mara ngiyabona mase ngiphethe i-trans ngithi ngiyadlula ivele ihlale phansi yabona la ngikhona ngifike ngenhlahla bayeza abangani ngentwana nje phansi khumbula abangani ngezama ezangisiza bangimoshakala-ke bekuhlehla umlisi even when we party ngibe sibabonisa besibancane kodwa bebesifisa siphume emakhaya kindaba zokuzama sagcina sesibona nephila sejos ntwana kasibahle nokuthuna amaplane bayeza abangani ngasale endleleni ukuthi ngubi ngenzane nobani wothula nondaba kwalokho ngokupaki bebengabazi uyabona namhlanje ngisafani nayizolo kuningi kakhulu Desert, I never made it, but I'm still on this thing doing me after me, I don't mind it. Justice is more in my motion, I pay all my bill, I'm not waiting for one who can do that. May not be where I be since I was a kid, that morning shining, but now it's legit. Don't pick up the mate, she knows how to do it. It's time to look cool, good, and jog around my mind. Out in touch the speed. Out in touch the speed. Yeah. Siphume emakhaya kindaba zokuzama sagcina sesibona nephila sejos ntwana kasibahle nokuthuna amaplane bayaza abangani ngasale endleleni ukuthi ngubi ngenzane nobani wothula nondaba kwalokho ngokupaki bebengabazi uyabona namhlanje ngisafani nayizolo kuningi kakhulu.